dawladda Djibouti oo markii hore ku gudajirtay hawlaha talaalka COVID-19 ee lagu talaalayo dadweynaha ayaa si gaar ah u go'aansatay hadda in ay talaasho shaqaalaha ka hawlgala wasaaradaha maadaama laga cabsi qabo caabuqa cusub ee Delta loo yaqaan dalka India. Wasiirka caafimaadka dalka Djibouti Ahmed Roble Abdulle ayaa sidan uga waramay:
"Walaalahan aan ugu damacsanahay inaan ugu soo dhaweyno shaqaalaha wasaaradaha ka shaqeeya in waxaan doonaynaa dadku inay istallaan waayo siday ka warqabaan xanuunkani wajiyo badan buu yeeshay, varioonyo badan baa yimiday. Daraasaad jadiida oo soo baxayna wuxuu sheegayaa inuu varioonyadan weliba khaasatan deltaagu uu taabsanayo dadka aanan istallaalin inuu taabsanayo khaasatan dhalinyarta. Marka dhalinyarta weliba kuwa aad da'doodu u yartahay inay xitaa reanimasyonga ay geli karaan oo khatar uu ku noqon karo xanuunkaasi. Marka dadweynaha waxaan doonaynaa inaan ku baraarujino inuu xanuunkan khatar yahay, inuu waddankeena soo geli karayo ilaa ka magan ma filayno, laakiin waan isdiyaarinaynaa. Waxaa ugu horreeya la isku diyaarinayana waa dadkeena oon tallaalno, shaqaalahoon tallaalo, dadka oo istallaala tallaalkuu doona ha noqdo ama Johnson ha noqdo ama Shinwaga ha noqdo ama Sputnik ha noqdo, untuka tallaaladii aan wala hayno oo dhan 18 jir wixii ka weyn rag iyo dumar ayaa istallaalaya hadduu Ilaahay yidhaahdo. Inaynan dhibaato ma jirto, waa tallaalo safety, waa tallaalo aan dadkeenu inta badan imika ay wala imanayaan istallaalayaan. Marka waxaan ku baraarujinaynaa aan ku boorinaynaa inay istallaalaan wixii dadkii ka shaqeeya wasaaradaha hadduu Ilaahay yidhaahdo.
Dhinac kale, Dr. Xuseen Yuusuf oo ka mid ah dhakhaatiirta dalka Djibouti ee sida gaarka ugu xil saaran la dagaalanka caabuqa COVID-19 ayaa tilmaamay dhinaciisa in la xoojiyey baaritaanada caafimaad ee laga sameeyo goobaha cer iyo dhulba laga soo gala dalka Djibouti.
Dadka dibistaashka soo galaya wadanka, in dadka markay soo galaan in sidii markii hore loo sii waxaynayay, imaka waxagaa bixi bay ma doona dadka aada u soo noqon doona in lays ilaaliyo oo testiga dibistaashka iyo testiga PCR-kiiba sidii loo dhiirigelikeli lahaa dadka imanaya. Kow, laba, howl fudeydiyo dadku si ay si degdeg ah testiga looga maro ayna uga bixi karaan. Saddex, marka ay dadku ay dhoofayaan in la ilaaliyo oo la eego testiga ay mareen, vaccinationka, QR code-ka ay haystaan.
Ramadan Muse Chama, VOA, Djibouti.